Switch.
Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya la tikisa, tikisa. Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya la tikisa, bitwa, tikisa, bitwa. Minafanya la tikisa, bitwa, tikisa, bitwa. Minafanya la tikisa, bitwa. Tikisa vichwa, bindo na fanya na tikisa vichwa. Tikisa vichwa, bindo na fanya na tikisa.
Show Kali, Coachella. Mina yua pesa like I'm bank teller. Wezi kunendesha mimo nye msela. Niki mwaga pesa get your umbrella. Like all my fellas, dog getter. Na omega kisela, stoy ella. Na kabia kwa juice, stoy penat. Na jana utasema skan tena. Kia basole kampa kampa tena. Liapa kwa tatamba tamba tena. Kwa sema stwa vishe chanda chema. Liama kifika utwa chamba piema like all my, niki pita like all my. Kumina sita like 40 bars. Na watisha like I'm first night. Na kinukisha like nyongi sky. Na no my, switch a cane up a home my. When it beat the shit up over my. In it beat the yen, you and I. Sunny pedals get who and I.
Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya wana tikisa, bitwa, tikisa, bitwa. Minafanya wana tikisa, bitwa. Tikisa vichwa, mindo nafanya na tikisa vichwa. Tikisa vichwa, mindo nafanya na tikisa vichwa. Tikisa vichwa, mindo nafanya na tikisa.
Usone vichwa watu wana bang bang. You know I be rocking with my gang gang. Leta mkwanja kwanza tu sebenze. Atutaki umbela mishes ya kisi. Yes, whoa, I told you go get this beat. Money, money, yeah we in this beat. Yeah boy, and we run the streets. Bundukisha niko kiboy. Vichwa vina bang like whoa. And with the baddest you know. My boy go get that dough. Money way, yes we go. Pushing the shin the sky go figure big on bear. Easy me shit quango. Mm-mm.
Yeah.
Mean attack of money, yeah, me choro money. Ready, ready, yeah, true, true.
Whoa.
Now to your wife we geese. Yes, we believe us. No one wanna fake. Back on pitch and leaves a killer bitch. Bag of pizza, mama bag of pizza. Get in the quang. Oh Jesus. So leaves a cool supamba while the flows, while the swag, bro, punk to feature. Mean the toes loud, gang loud when you shows out.
Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya wana tikisa, tikisa. Minafanya wana tikisa, bitwa, tikisa, bitwa. Minafanya wana tikisa, bitwa, tikisa, bitwa. Minafanya wana tikisa, bitwa, tikisa, bitwa. Bindo na fanya na tikisa vichwa, tikisa vichwa.
John Toyo, Aida, Country Wizzy baby, SMG, Petty Money Rasta, Ami Waves, OMG, Rooftop PNT, we out you.